Matondo nange pangi Demos, pangi Carl Chakarian, to Demos Chakarian, pangi Carl Williams, pebi monikisi nyonso. Mwge banza kaka ti mpangi bakala, bakala yai ya mubundu ni ntoto awa, metu bakaka ina muzula katuba na kukila yai. Ti yani bakaka kaka njinga ya munu, mbala musi na munu. Semu ti mmesepela na yai, mubanza lukutakano yai kulutila lukutakano nyonso, ina mmevona kantete. Mmevona kantete ve na lukutakano musi na ngwiseni mingi pe kubundana ya kileka, ezula ya mpangi. Ima ya kaka ina musalaka, mekutanaka na bimonikisi mingi ya malumalu ya mazulu, bampangi ya malumalu, ina mkuzwaka bweso ya kupesa mbote pe kuzonza. Kaka bampipa fioti meluta, mvwana kuwa mpangi bakala ya batiste ina kele ya kuvwana kuna. Mugebanza ven kumbu ya yandi, Irvin. Pe yani mena takala ti na munu na mwekwe kila ti ya kele tata ya yandi ya kento, ina kele ya kuvwana awa na kokila yai. Yandi mesi makala ti ina ya bisamu mvula makumi zole. Bana taka yani lukutakanu wana kufu wana kimbevo ti mubanda dokotolo lenaka tendula ina ya ukele. Ya kele kima mutinu kimbevo ya lepre kasi ya kele ve lepre. Beno kaka ya kele na lipaso bale naka zenga mwansinga mosi awa toki mamusi, kasi yani zola kavuana kaka mutindu kimenina, yani zola kavuana kuna. Pe ntangu yani vanaka kuvuana kuna, mubanda ti kala ti ya yandi, babo kilaka ve, toki mamusi ve. Yani kotaka ve na ndonga ya bisambu, pewe santu twalisaka munu na yandi. Pe yani kele kuna na manima na kokila yai, yani kele mbote, pe betuke vutela matondo mingi samu na yau.
I think Howard Irvin's over speaking to you, but I think the aunt is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up, the aunt?
There she is. Wave your hand.
Beno zola kutelema, tata ya kento ya nzambi sakumuna nge, pangi ya munu ya kento, samu na lukikilu ya nge ya nene na mwana ya nzambi. Bikati, yani bumba beno, mote tintangu, yani kebo kila beno na inzo, tangu mutu yai ya kufua, kelu wata yina, kekufwa ve. Mwe vutula matondo mingi samu na yao na kubanza ti yani simba kakala ti ina mamvula nyonso yai tangu yai pe na ina bana taka munu awa pe talisaka munu na kokila yai. Leno zaba muwa na katuba ya kele mutindu dimpa na zulu ya maza ya ke vutuka na beno ntangu beno kemeka na kusala kima mosi samu na mutu ya nkaka. Ntangu yai, umekuzua mpe bweso ya kukutana na milongi mingi yai ya mbote, pe keleka mwe sepele na ngwisani ya bau ya mbote, kusala kintwedi yai. Mpangi kal zabisaka munu na kuvutuka mvula kekwisa, kana mfumu kuzola, pe beto kele awa na zulu ya ntoto. Pe mbote, mubanza kukutana, mosi na mosi ya beno awa, mvula kekwisa diaka. Pe mosi na mosi kena taki monikisi ya kaka na yandi pe na yandi. Ntangu ya yakele kaka na kima mosi ina, mwezu la kutuba mwa kima mosi samu na yau, mubanza kaka mwa ntangu fioti. Samu, dokotolo rit, ketuba na manima pe mekwisa ti awa na kukila yai, mesela ba kilometre bankama zole na makumi iya na tanu ina mu, samu na kusala njetolo yai, samu na kuwa, tokotolo rid. Pe, kima mousi kaka salamaka ntama mingi veti muke kasi toke rid, mwge nata di toma ba kilometele mafunda tanu na kuwa yandi. Kasi kima mousi me, kubanda mevwanaka awa, mwge zula unata di toma ba kilometele mafunda kaka semu na kuwa yina, meku waka mwata ufioti meluta. Kima mousi yagi itukisa, kima yina suni mpe menga lena monisa ve. Yake luma mpewe santu kusala yao. Pe kumona mutu ina kepe seka ngolo na luzingu ya munu na mutindu mosi pe kileka mugevu tila matondo mingi luzingu ya munu nyoso. Ina muzo laka tuba vwanaka kana muzo laka sala lipaso ubukila dokotolo mosi ya metin nge kuseka na munu dokotolo rid ntema mingi ve. Mule natula kivuvu na bakala ina na kusala lipaso. Kana mufu wana kuzwa mosi, maboko yina, ye kukilaka nzambi. Yina kevuanda, yina mugezo la kusala na zulu ya munu. Pe na yina beto, mwe tula kivuti, mugevuanda na yau, atafyo tive. Kasi kana musala yau, mugezo la yandi, to mutu mutindu yandi, samu na kusala kisalu Kana yani lenda ka vuanda kuna ve. Muvuana kana kima mosi yina salama kama zona kokila, yina, toma zono na manima ya midi, muzola katuba. Yina vuana ka keleka mutindu yangi tukulu samu na munu. Te, mwe vuana nkufi, samuti muzola ve kubaka ntangu, yampani ya munu ya bakala, mutindu yani kezonza. Kasi mubanza ti ya kele mutindu ya kubwela, na ministeri ya munu mungetalaka bima ya fioti kaka kima nyonsu ya fioti izo la kutuba samu na munu mwekutilaka veti kima mosi kisalamaka na mukristo na siansi mubanza ti ya kele ya kutumama na nzambi samu ti yesu tubakati yani kisala bima nyonsu kutambula kintuadi samu na mambote yaba ina zula kayandi. Na ina mwri kukila ti konso kima ina na mwa ministeri ya kukilumusa ina yani pesaka munu samu na kusalisa beno bantu. Samu na kusalisa mtu nyonso e beno nyonso kele lusalusu samu na munu samu na kusalisa mosi na kaka na kukuma na kembo. Na ina kima nyonso ya fioti zula kutuba samu na munu. Kasi ya mwana kampasi samu na munu na kukila yao mazona na manima ya midi tangu muzi misaka di longi ya munu awa. Mungi tuba na beno, meko taka tafioti ve na luzingu ya munu. Pe na ina, kentu ya munu, peseka munu biblia ya malumalu, samu na noele. Iboba ya munu wanaka ya kulema mingi. Muvanaka na yau, pene ya mamvula makumi zole tangu yae, bapeseka munu yau na nzila ya bantu ya Houston Gospel Tabernacle. Bamvula mingi meluta, ntangu mubandaka, na bakampanye pe na yau mukaka mwezulaka yau mingi pe mu makasa pe bapage na kusabukaka mubu pe baluka timu ya kele kaka kuyambula pe mugebaka page mubanza na Genèse pe mufana tala na manima na Deuteronome isika musi samu na kumona yau meno zaba isika wapi muko tisaka kaka yau na kati ya Biblia na yau yani kuzwaka munu musi samu na noele, pe muyinaka na kutula buku ya ntama na lweka ya vwanaka mingi ya luzolo samu na munu. Mutubaka, kana mme kuenda na ntwala ya Yesu kwisa tula yao na zulu ya munu. Bikati yai, kurumuka na munu, pe mge mata na yao tangu betu ge mata. Na yao kuna ya kele di banza ya munu na mutindu nyonso. Mutindu mwanaka tuba mwadi solomosi. Mubanza ti ya ikele kuweza ve. Kasi mwuku enaka na mtu mosi tubaka na munu kilumu mosi, mwuku kikila ti ya wanaka mpangi Earl Prickett na lukutakanu mosi na New York. Pe mwuku talaka na bakala mosi ya ni tubaka. Dala, hiki ngege sala na bantu ya mumbongo yai, ngekele longi, mutu baka, mukele mtu ya mumbungu. Pe ya ni tubaka, wapi mutinde mumbungu ya nge, mutu baka, assurance. Tangu yae, yani wazaka ti mutu baka ba assurance. Meme muna, na yao mutu baka assurance. Yani tubaka, wapi mutindu ya ba assurance ngege tekaka. Mutu baka, uzingu ya kukona suka. Seko, mutu baka, mge teka ya uve. Mukele kaka mutu ya assurance, munu mosi, e mge meka na kutalisa yao na bantu ya kaka. Beno mambuka moyo na mwana bakala mosi muku enaka lukolo na yandi. Ilumu mosi, pe yani wanaka mtu ina tete kisaka ya assurance. Tangu yae, assurance kele mbote. Kasi mukele na mosi ve, na ina yani kusaka na inzo ya munu, pe yani tubaka. Bili, mwezula kutekisa lange assurance mosi. Yani tubaka, mwezaba mpangi yange ya bakala. Pangi ya munu ya bakala kete kaka samu na metropolitan. Yandi tubaka, mbote, yani tubaka. Mwezula kutekila nge, assurance mosi, mutu baka, Wilmer, matondo nange. Ebeno ke, yandi lenda vwanda awa na kukila yae, pangi ya yandi ya bakala, yandi sonikata bima na kivinga ya zulu, buku, kivinga ya zulu. Na yao yandi, mutu baka, muke na assurance. Yandi tubaka, yinki, pe kete ya munu talaka munu mutindo, kana muvu wanaka mutu ya luvunu. Yandi, pe mutu baka, na ina yandi tubaka, Bili, pe mutu baka, inga, muke na assurance. Pe yandi tubaka, lemvukila munu, yandi tubaka. Musa laka ya uve, muku wakati nge vwanaka ve na assurance. Pe mutu baka, ve, muke na assurance. Pe yandi kangaka munu, ina mutu baka kuna, yandi tubaka. Inki neme tuba, mutu baka, assurance. Pe yani tubaka mbote yinki ngezo la kutuba mutubaka kivuvu ya kusakumuka Yesu kele ya munu wapi mutinu ntomo ya mantuala ya nkembo ya kinzambi mukele kibiadi ya mpulusu zambi futaka ya kubutama na mpeve ya yandi ya kusukula na menga ya yandi yani tubaka bili ngeza bati mge sepila na yao yani tubaka ina kele kima ya mbote mingi kasi yani tubaka mwana ina ketu langeve na kati ya maziami awa mutu baka kasi yao ke basisa munu mge na bomba ve yake kuamisa munu ve na mutindu mge kota kuna yakele kubasika kuna lene mona na yao mubanza ti yakele mutindu yake kuwaka na zulu ya yao mazona na nkokila ntangu bakaka biblia ina emule naka ve kuzwa di longi ina emu bakaka biblia ina ya malumalu mutangaka yao na ina ya ntama mutalaka ina ya malumalu pe mutulaka yao na isi ya diboko ya munu mpe mukimaka mbangu awa pe mubalukaka na kisika ina pe mubanzaka mbote awa mubanza ti yavu anaka Santu Jean 17:11 pe yavu anaka ve utanga atafioti mutu baka na mpani mo ya kele kisika ina inga pe mutalaka na manima pe yavu anaka kuna ve na ina mubanzaka mbote bakele na page ya kulutila imbi na kati ya page na ina pangi ya munu ya bakala awa kuisaka pangi Stanley yani kuisaka kuna evek Stanley muzula tuba pe mutaba ve ina mutu yai zula kutuba mu ya wanaka kindu sulu ya mutindu ina ata mutindu ina yani belamaka penepene ya lweka ya munu pe yani tubaka vwanda shi pangi bakala mubanza ti nzami kisa la kima mosi velime muna pe ina kepeseka munu ngolo na kubanza ti yandi ketuba yao mwe kukiufula kala yandi bakulaka ti yandi pesaka profesi kasi mubanaka zonza la yandi mwantangu fioti meluta kaka ntete mumata awa mwe kukila ti yandi salaka na ina munataka yao na nsangu ya munu na zulu ya bampasi ya kubuta penyoso ina pe mwamu tindu ya munu ya ngolo ya kusala yao samu na ina metala lis pe mutindu ya mebutuka pe mebuta pe mekuiza pe mebenda mwini inoko penyoso ya kaka ina pe na ina kubeba ya ina ya fua na kufua samu na kubutuka na nganda muzula tuba samu na kubasika pe mubanaka mekala kusala kifanukusu ya libundu kaka mutindu dokotolo awa kana yandi kuendaka kusansa mbevo leto kele na badokotolo buu ya ina ketuba ngele na nika dikulu yange na manima ya dikulu ya yandi pe ubelusa kanse na kizizi yange ngeme mona kasi dokotolo ya mbote lendaka veku wakima ya mutindu ina yandi kesala keba mbevo landila buku ina yandi kena kutanga samu na kusosa sosa ya medicine. Pe ya kele mutindu mge mekaka la kusala ya kusala keba mbevo. Tangu mge mona dibundu ya kubela muzula veku meka kutuba na bauti bau kele na sato ya kupesa na maboko ya malumalu toki mamusi organizasyo ya malumalu. Mufana sala ya ulandila buku ina muzaba belme mona. Pe na ina tangu mge mona kadibundu kemu ya na mutindu mebaka kimbevo ya kasese mgezula kubaka mukanda ya munganga ina mge banda ti kele mbote. Pe samu na kasese samu na kubasisa yau na dibundu. Tangu mge mona disumu kubasika na yau ya kele mutindu mosi. Mge mekaka na kufwanikisa na ezau pe Jacob pe na manima kukulumusa bantangu pe mge kota ve na yao kasi na kunataka yao na kitini ya nsuka na kati ya masonuku ya munu ya nsuka samu na kusadila bavu wanaka fuanikisa yao kukondwa masonuku kasi mutindu Yesu tubaka ti yake vuanda yina dokotole ya nene tubaka mutindu ya dibundu zolaka vuanda na bilumu ya nsuka yake vuanda Laodise mvuama mpufo kikonga dibumbu ya mawa pe bake fuanikisa yao na bilumbu ya Sodome. Mtangu yai beto zabati ya kele keleka kana beno tala yao landira masolo yani nataka na bilumbu ya Noe tete na manima na bilumbu ya Sodom pe ya kele kaka mutindu ina ya mesala nzetolo kaka mutindu mosi pe disolo bambala mingi ke vutugilaka yao mosi disolo ke salaka pe mutindu mosi ke salaka
kisala kama silulu ya Biblia. Mumbandu, mutilu na matie tatu, kisika metuba, mume bokila mwana ya munu na nganda ya Egypt. Mtangu yai, kanabeno tala disonuku na zulu ya yau, ya vanaka Jacob, mwana ya yandi, yandi bokilaka na kubasika na Egypt. Ina vanaka mwana ya yandi ya bakala ya nsuka, kasi mwana ya yandi ya nene Yesu, bokilaka yandi na kubasika na Egypt mpe. Na ina, ya vanaka na mvutu ya mutindu, Mosi na yankaka. Na yau, pe na kumunaka mutindu ba uvanaka landila na kuzonzila yau, pe kuna unataka mabanza ya munu na yau, pe mubasikaka na mubasikaka na esad, pe mukwenaka. Bana ya munu, vanaka kwena na inzo, bazolaka kutelema kisika Mosi awa, samu na kusuma sandwich. Pe mukwenaka, kentu ya munu tubaka, bili, mubanaka kudasuka mingi, muza baka ve inki ya kusala. Yani tubaka, mupesa kange Biblia ina. Mutubaka, atambala Mosi veti, nge sunikaka yao, pe atambala Mosi veti, nge tubaka yao kintuwa di sheri. Yani tubaka, kasi kaka samu na kubanza, muge pesa nge Biblia ina, vanaka na foti na kati ya yao. Mutubaka, mbote, mubanza ti, ya vanaka ve mutindu ina. Pe na ina, Mosi ya bana zangulaka yao, pe beto vanaka kuwa bapaj. Ve, ya vanaka talana mbote mingi. Kasikaka na isi, ya vanaka na bapaj jole ya kufuka na kintwadi. Menemona, pe kapu ya kumi na samanu, vanaka na lweka yai. Pe na manima, ndandani ya kapu ya kumi na samanu mekwisa na lweka ankaka. Pe zila ya kumi na samadi kubandaka. Menemona, ya keleka ya keleka ya kulunga. Keleka mutindo Mosi na lweka ankaka. Pe papia indien, ya fioti mingi, ina vanaka kukangama kintwadi. Pe ina muva naka tanga la kapu ya kumi na sambwa di ntamu nyoso na kisika ya kapu kumi na sambanu. Pe muva nzaka, zambi, samu na hiki nisalaka yao. Samu na hiki ya kevwana na kima ya mutindu ina ntamu yai. Ya kele munu ina, kepu waka, beno zaba, umona ina ya uva naka nyoso, samu ti muva nzati, kima mosive, kesalamaka na siansi. Pe muva naka banza na ina metala kindusulu ya mpangi bakala yai awa. Ina vwanaka kuiza vwanaka tuba na munu simbangolo. Yani vwanaka nganga zambi. Simbangolo, mbanzati, nzambi kisala kima Mosi. To, kima Mosi na mutindu ina. Pe mbanzaka, wapi mutindu yale naka vwanda. Pe na ina, ya kuvwanda kuna, mutindu nzasi meka tuka na zulu ya ukwisaka na munu. Tangu yai, yale naka vwanda ve na sansi samu na beno kasi ya kisala na munu. Benmemona, mge pambuka moyo na likapu iya, Yesu kotaka na sinagogu na Nazareth, kisika baza ngulaka yandi, mutindu kitalulu ya yandi, samu na kukwenda na ribundu na sinagogu na saba. Pe tangu yandi salaka yao, beto ketala kuna ti nganganzambi pesaka yandi Biblia, hulo. Yesu talaka na nzila ya hulo, munaka kisika Mosi, Ezayi, makumi samana Mosi, pe yandi tangaka masonuku. Na ina yandi vutulaka Biblia na longi. Pe na ina mutindu yandi balukaka na nkunga ya bantu. Meso nyoso vwanaka na zulu ya yandi. Pe yandi tubaka. Bubu yai, disonuku yai, melunga. Pe beto zaba wapi mutindu masonuku ina vwanaka kusoswana. Samuti, yandi bakaka kaka kitini ya banzila ya tete pe ya zole ya Ezayi. Makumi samana Mosi. Mosi pezole. Kasi yandi tangaka ti awa kisika pebe ya mfumu kele na zulu ya munu. Samu na kubomba bantima ya kulwala pe samu na kupesa kubelusa bambevo pe kuzibula meso ya bampofo. Pe samu na kulonga mvula ya lembo ya mfumu. Kama ni maya di telamaka. Samuti ina vanaka landa zulaka nata lufungusu. Ina zulaka tulama na mkwizulu ya yandi ya zole na kuzulu ya yandi ya nteteve. Pe yandi telamaka, pe balukaka, pe tubaka. Bubu yai, disonuku yai, melunga. Wapi mutindu ya vwanaka kileka. Pe wapi nsamunu ya vwanaka na milongisi. Pe nabantu ina vwanaka kuna. Ti yani lenaka ukumisa yai puelele na bantu. Bubu yai, disonuku yai, melunga. Samuti awa yani vwanaka Mesia kasi ba ukwikilaka ya uve. Awa yani vwanaka ina bapa kulaka samu na ngunga ina. Konso kitini ya minister ya yandi kubana mbutukulu ya yandi la kisakati yani vwanaka ina yani vwanaka pe kasi ba ulenaka ve kukikila yao. wapi nsamulu yae. Kasi yali lenaka tuba bubu yae. Pe kana mutu mosi mezibula meso ya bau, bale naka zaba na kuzabaka wapi kilumu yina, bava naka zinga, samuti yina wanaka ngunga ya yandi, samuti yani wanaka kaka kuna na kusalaka kileka yina masonuku, pa profeti nyoso, tubaka kesalama na kilumu yina. Awa yani wanaka sala kileka yina nzami peseka profesi, zulaka salama. Wapi mutindu ba ukondwaka na kumona yau ba uzolaka zaba kaka lanswalu na kumonaka yina vanaka minister ya yandi. Yina kele mesia ba uzolaka zaba yau. Samuti yani tubaka masonuku melungisama. Mugebanza bubu yai. E belo tala yina ya vanaka mutindu nganganzambi peseka ndinga. Ndinga ba tangaka ba vutulaka na nganganzambi. E masunuku ya suka yina muku zwaka, e masunuku ya munu, sunikaka, wanaka satuli, kume na sambadi, makumi tatu. Wapi kisika, Yesu ketalisa na kilumu yae, yina betu kena kuzinga, mvwama, msungi ya Laodise, pe ya kupola na politiki, dibundu ya politiki, pe politiki ya insi, kaka ya kupola mutindu yale naka vuanda. Pe na yina yadi tubaka, mutindu ya vanaka na bilumu ya Lot, mutindu mosi ya kivuanda na ntangu ya suka. Belo tala yina yadi tubaka kuna, na kilumu yina mwana ya mtu kemo nisama. Bele memona, na bilumu yina mwana ya mtu kemo nisama. Muzula benda bukebi ya beno. Bele memona, yani kuzaka na mankumbu tatu, yani kuzaka mutindu mwana ya mtu. Ina vanaka profet. Yakele yina yani salaka. Yani siyamisaka minisea yandi na kuvanaka profet. Beto noso zaba yao. Mosi na mosi ya beto zaba yao. Yani tubaka tamba la mosi beti yani vanaka mwana ya nzambi. Yani tubaka ti yani vanaka mwana ya mtu. Tangu yae, bubu yae, yani kele mwana ya nzambi. Yina, yani vutukaka, pe tangu yae, yani kele na mutindu ya mpeve santu, mutu yina kemu nanaka ve, kasidiaka nzambi, mwana ya nzambi. Na milenium, yandi kevwana na zulu ya kiti ya kimfumu ya tata ya yandi. Yina, yandi kevwanda mwana ya David. Yandi kukimunikisaka, yandi mosi tete mutinu mwana ya mtu, profet, sungi yae, na nzile ya sungi ya dibundu, mwana ya mtu, to mwana ya nzambi, pe na sungi ya kaka, mwana ya David. Bana tatu, kasimeno tala awa. Yani tubaka na suka ya sungi ya dibundu, yako taka na kati ya mvindu tikuna yandi kemo nisama diaka mutindu mwana ya mtu. Tangu mwana ya mtu kemo nisama. Yakele mbote yina mevukisa mazono. E mubanza ti, beno kekonda ya uve. Beto kuzwaka luza ikisu ya mwana ya nzambi, kasi silulu ya suka yina Abraham kuzwaka ntete basala mwana to bako chisaka yandi na luzingu, yandi na basi laka yandi, ntete mwana ya silulu ula kisama, nzambi, monisamaka, yandi mosi kuna na Sodomu tindu profet, na kufuanaka mtu na nzutu, nzambi. Elohim, mutindu muku waka mtu kuzonza ya untema mingi ve, ina vwanaka mnzambi na nzutu ya yandi, yani vwanaka mvimba. Elohim kele kufuruka ya mnzambi, na nzutu. E betu getala kuna tangu Lot monaka, tangu Abraham monaka yani kukwiza, yani tubaka. Fumu ya munu, ya vanaka na tatu ya bau. E kuna na Sodom, Lot monaka zole, petubaka, mamfumu ya munu, ukunda luza ikisu. Na yina, beno tala yina salamaka awa, tangu yandi kusaka mutindu, yandi kukitalisaka yandi mosi. Beto le naka ve, ule naka tuba ya ive, kana muva naka kaka na misapi ya munu, imemona pangi pesaka profesi tangu yani tubaka na munu yina yani salaka. Bubu yai. Beno tala mbote yina yani salaka kaka na manima ya kutanga ya masonuku yina. Na bilumbu, mtangu mwana ya mtu. Mtu ve, mtu ve. Mwana ya mtu kimo nisama yandi mosi na kati ya bantu ya yandi diaka. Bubu yai, silulu yai, ya ngunga yai ina, betu kena kuzina tangu yai, melunga na tuwala ya mesho ya beto ya kileka. Yani balukata mbala mosi na dibundu, pekumi, tukumi na zole, nyoso ina bantu. Ya mwanaka kuna, ina meza bana ve, yandi salaka kaka kima mutindo mosi, yandi salaka na Sodom. Bubu yai, disonuku yai, memu nisama na tuwala ya beno. Ya mekuma kileka na tuwala ya beno. Na ina, pangi ya munu ya bakala, bapangi ya keto bimonikisi milongi nyonso ina beto kele awa bana ya nzambi webi mutindu pene pene beto kele na kuizulu ya yandi kuna kana beto gemo na masonuku yina yandi silaka kaka na ntuala tia kubwa na Sodom samu na kuyoka yao na tia pe mutindu kilumu yai na yao pe kumona masonuku yango kaka na ntuala ya meso ya beto kulunga webi mutindu beto mekuma pene pene na kuizulu ya mwana ya nzambi kuna wapi mutindu mekuma pene pene kele kumonisama ya masonuku mutindu yali salaka na nzila ya Abraham na kunataka dibundu na kifonikusu yina yali vanaka silulu ya dibundu etangu ya ebeto kumona ti kuna ya Abraham ya kimutu wapi mutindu ba ukondwaka kasi kuna ya Abraham ya kifumu yina kele na lukikilu na ndinga ya silulu kele ntangu ya eme monisama na zulu ya ntoto bubu ya beto mekuma na ntangu ya nsuka pangi ya mungu ya bakala bampangi ya baketo, beto mekuma na suka, e beto keleve na kifanikusu ya nkaka. Mufuwa na fanekisi ya masonuku samuti, melongo kaka mingi ve samu na kubasisa bampova enyoso. Mge salaka kifanikusu, kasi kana mumona na bivudi. Kana mwemona kantete ve di boko ya munu, e kumona kivudi. Muzabati, muvuandaka na misapitanu. E, ya kele mutindu, beno fuwa na tala mbote masonuku, kefwanikisa mbusani antama. Yeki yao kesalaka, yao kezabisa lantuala yai. E, Yesu tubakati, Sodom muvuandaka talisa nantuala, tangu yai yansuka. E, masonuku yi na basilaka na Sodom, masonuku ya keleka yi na vuandaka salama na Sodom, ti Yesu tubakati, ya kesalama diaka, yao mosi na kilumbu yai, yame zizabana kaka na ntuala ya beto bubu yae. Zambi sakumuna beno. Beno konda ya uve. Ekana mumuona beno ve awa mvula kekwisa. Tangu bage mata bimatinu ya wolo. Mubanza kukutana na beno kuna. Zambi sakumuna beno.
Yeah.
thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know thee. Would you lift your hands, everyone, lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Tata, betokele, landila masunuku. Beto kemona memonisama na ntwala ya beto kidimu ya suka pe kifanukusu bandinga ya Yesu Kristo tubakati ya ikele mutindu ina kaka mutindu ya vanaka na Sodom betemona inza na mutindu ya yau betemona dibundu na mutindu ya yau betemona musolami ina bame bokila na kubasika na konso denomination luzingu ina kele na bisika ina kibasika ntangu ya isamu na kubaka kifani ya kuna Betu ke Samila, tata ya mazulu, ti betu ke vumuka na swalu. Mutindo, pangi monsi ya bakala tubaka kaka ntangu yae, yandi, monaka ntete kizizi ya yandi, e ntangu yandi kangaka mesu ya yandi, yandi vwanaka kwenda kaka na ntwala ya yandi. Oh nzambi, betu ke kuwati, ya kele la bimvuka ina, mesi mama ntete ve, salisa beto nzambi ya luzolo. Bekati beto kwenda na lokutakanu yae na mutindu ya kukebisa na kati antima ya beto na kuzabakati bubu yae disonuku melunga na nkumbu ya Yesu. Amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just? He's. I know he's very heavy-hearted, and.
Ben no me bakula yau kakantangu yai. Ben me kuwa kakantangu yai. Ba ukele awa. Itamina kesa kavelu swasamu samu nzambi. Yani kele bisika nyoso. Yani fuana vwanda samu la kuvwana nzambi. Mwabima ya kulutila nene yina muzaba mesalama. Nisa ya munu mosi ya uikulumusa. Kele nanzila ya alo alo. To mutumu sikebo kila, bima ya nene me salama. Bekati, beto wisana kintuwa diti, nzambi kebelusa bantu yai, yina kele ya kubela. Tata ya mazulu ya luzolo, beti kena kabau na mvandulu ya nge, nanzila ya kisambu. Beto zabati, nanko kila mosi ya vanaka nantumwa yina, vanaka kukangama ya bisiru nyoso, nantangu yina, yani vanaka na boloko, pebazo laka zenga yani intu, ilumu yina vanaka landa. Una na inzo ya Jean-Marc bavwanaka na lukutakano ya bisambu ekaka na kati ya bakasho yango ya kati kuna uzaka di kuzina mosi ya tia gina vwanaka landa bana ya Israel to bana ya Israel vwanaka landa ya unantoto ya kuyuma. Mekota mbala mosi, samu na lukutakano yina ya bisambu peme zibula koso kielo pe pasisika ntumwa na balabala jaka na kimpwanza ya kulonga. Beto me bakula ti milongi yae, ba missionaire, kele ya kukangama na ntangu yae, ba ukele mpe na koma. Fumu, nge kele, mutindu mosi mazono bubu yae, e ukona suka. Wilikila kisambu ya beto na kukila yae, oh nzambi. Nge tubaka, ntangu, beno kesa mila, wikila ti, beno mekuzwa yina, beno melomba. Ya kepe sama na beno. Fumu, batia tukila, pe kesa mila ti na nkumbu ya Yesu, ti ngeke belusa bau mfumu, samu na nkembu ya nge. Ya metu mama, ya melo mama, mtangu yae, bika ya usalama. Amen. Zami sakumu nange jiri. Ye kwiki la layandi. Mpangi Demos.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright, International Directors. Stand up, Brother Miner. Jack Moore. Stand up, Clifford Ford. Thorfinn from Seattle. Charles Colonel Young. Andy Christopherson, Turlock, Jasper Angler. Ike Agnini from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love him. Our U.S. Ambassador, who served on the seventh presidency, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Rowe. Earl Brickett. And Brother Brandon was given an honorary membership, life membership, for the unhappiest man. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rowe, our Secretary Treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director, and I can't, Frank, would you, I can't. Jared, oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Irvin, so you're back there. Howard Irvin, and we just had your, was it Anna? We just had her stand a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Brandon's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Vince Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles Chapter, done great work there. And Ted Weiss from Pasadena, sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave, so let's see these men. We appreciate all their efforts. And anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
He was a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture.
Yes.
And we had your aunt to stand a moment ago, too, and maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed.
It was an incurable affliction, wasn't it?
Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine. But I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About 15 years.
About 15 years later.
15 years.
Thank you. There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari, no way. Everyone.
Oh.
beto sambila, tata ya mazulu, beto lenda kumonange na kukila yai, ya kutelama na lweka ya kibaka mbala mosi, pe kina kutalaka bantu kekwisa kuna, pe ketula na kati ya mvuama ya nzami, pe nge monaka keto yai ya mufidi kusaka kuna na mwandambu ya mbongo, kaka mwaba santimi ya makumi, mwanza vwanaka na mwabana na inzo, kasi yadi vwanaka sepela na kimfumu. Yake leve na ntembeti, bame fikula ya udiaka na kukila yai. Ya vwanaka na bantu mingi inatulaka, kaka nyonso inabau kuzwaka awa na kati ya dikabu yai. Samu bame tula ya unantwala ya beto, ti ya kele na nsatu, ebantima ya beto kele na kati ya yai tata. Mwe banzaka bambala mingi, mwabanza kana mwanaka kutela makuna, ya wanaka munu, wanaka tala mufidi ya keto ina, muzo laka kwena mbangu na yandi pe kutuba, usala ya uve pangi keto. Beto, beto kena satu ya uve. Kasi mbanda ti, ya zo laka vwanda imbi. Atamba la mosi veti, nge tubaka na yandi na kusala yao. Nge wanaka kaka ya kutelama, pe wanaka tala yandi mbote kusala yao. Samuti, nge zabaka na tima ya yandi, nge zolaka fulusa yani samuna yao. Tata, muzabati nge zaba wansatu ya koso tima yina metulama awa na kukila yae pe yina yao kele. Ya kele samuna kinfumu, fumu ti kisalu yae yina betume sepela na yao mingi pe ngusani yae mfumu ya badinominasyon nyonso ya nene ya inza. Beto kekuwati, beto kele bantu ya bweso na kuvwanda awa na kukila yae na mvuandulu ya nzambi na kutalaka ndinga yai ya nene kukwiza pe kulakisa na kusiamisaka nzambi na kuvwanaka na katikati ya beto. Nzambi, pesa mosi na mosi awa mutindo ba ukele na yao nsatu. Betuke nzambi lantango ya iti, ngege sakumuna dikabu samu na kisalu ya yao. Beto kelomba yai na mkumbu ya Yesu. Amen. Nzambi sakuna beno.